things are possible.
A re tswere sa eme bakeng sa motsotso wa thapelo, a re inamise ditlhogo tsa rona. Modimo o rategang, re tlhoma e le monyetla o mogolo o na bosung bona go ba mona. Le bakeng lena go tlisetsa lefatshe le šwang le moloko o šwang Kereste a phelang. Re tla kopa Morena gore o tlo o tlotse mantswe a rona le dithutelo tsa rona ditle di se kgutlele go wena di le fela, empa di tle di phete tseo di diriretsweng. Thusa monna e mo le e mo, mosadi, mošanyana kapa ngwanana mola bosung bona ya tlhokang. Mme ntate, re a tseba gore botlhe re a tlhoka, mme ga re tloa bosung bona
feel in our hearts like those who came.
Re tla re ikutlwa dipelong tsa rona jalo ka bao ba tswang Emmaus ka mora ba paketsuo ya Kereste.
Saying, did not our hearts burn within us?
Ba re dipelo tsa rona di ne di sa tshise ke ka go rona ga ntse a bua le rona tseleng. Fana ka sena Morena.
Heal the sick and the afflicted.
Fodisa ba kulang le ba tlhokofetseng.
May there not be any feeble among us.
Go se be le a monye a fokolang gara rona ka mora tshebeletso ya bosigo bona.
And above all things, may there not be one unbeliever left.
Me udi madin to tso ho se bile moetsa di bia setse mrena.
May they all be. Bo
se ba ke ba dumela o pilo bo sa feleng. Ka o ba ne ile morero wa rona wa o bukana mona.
These blessings we ask to the honor of the kingdom of God.
Ma shona lo ana re a kopa to tshenya mmusi wa modimo ka lebitso la Jesu Kriste mora modimo. Amen. Le ga dula fatshe. Ho tla bosung bona go tla mona hape. Mme ke a bona rena le ba mmalwa ba emeng ka nna tsohle. Mme ke nagana mehala e buletse jwale ho ya metseng e mengata e fapaneng ho phatlala le setšhaba, San Francisco, Tucson, hodimo kwana botšhabela. Mme rona ka mohala re isa ditumediso ho bona. Re ka hara auditoriamo mona bosung bona, mme auditoriamo e kgolo e petetsane le pakeng tsa ditulo le ka nna tsotlhe maboteng ho tletse batho ba emeng. Mme re a utlwisisa gore go sane bosigo re tla leka go bula lehlakore le leng mona ho ya gymi, mme re fumane auditoriamo e kgolwanyane e tla tlhokomela mohlomong batho ba dikete tse mmalwa hape. Ka baka leo re tshepa jwalo go sane bosigo. Ha eba e tletse bosigong bona bosigo ba pele, gele re dumela e tla ba kgolwanyane go sane bosigo. Mme ke a bona bakeng tse ditulo tse tla tseletsang le ntho e nngwe le nngwe gape bosigong bona. Re dutse tlasa ditebelelo tse kgolo. Pele go tla ga Morena Jesu. Ntho e latelang pholoso ya go meya e latlhegileng e tla mo amogela bosigong bona le go itukisetsa go tla ga gae motlhatlhagang. Ke batla go tlhagisa ditumediso e ikgethileng le kamogelo go banna bana botlhe ba kgabane ba dutseng kalaneng. Itse ke utlwisisa gore bongata ba bona ke baruti. Setshwana sa legolo kapa go feta se dutseng kalaneng, mme re ruri re leboa ga ba le teng mona. Go lona batho botlhe mo le ka bang teng fela dikarolong tse fapaneng tsa setšhaba. Mme ke utlwisisa ga ba bangwe ba le teng mona go tswa mose o mawatle. Ka ona re leboa golo ga le le teng mona go thabela setswalle sena mmogo le rona. E tswe re dutse tlasa ditebelelo tsa gore Modimo o tla re abela kgabareng ya kopano ena. E ka e sale ke naganne go gutlela kopanong tsena tsa matsatsi a mmalwa.
My own heart has been
pelo ya ka e hlabetse mogosi ka mokgwa o makatsang ka maikutlo a maholo a gore ntho e nngwe e mothating wa go etsagala. Ga ke tsebe fela gore keng, empa ke tshepa ga e le tshwenelo e kgolo go tswa go Modimo e tla re tlhophisa le gore e tla baagi ba batle go feta ba mmuso wa gae. Re sa tsamaya lefatsheng le lefifi lena la sebe le o se dumele. Setsha sena bosigong bona, nalo yona ena e ntshwaretse ntho e kgolo.
Go
tloga ke tsebile gore ba agile auditoriamo ena mona, e sale ke batlile go tshwara tshebeletso sebakeng sena. Ke leboa lekgotla la sekolo haholo le bao ba re dumeletseng go e fumana ka mohau. E ne e le setsheng sena mohlomong gantle moo moago ona o emeng teng bosigong bona. Mo ntho e kgolo ileng ya etsala dilemong tse ka ba mashome a mararo tse fetileng gantle fela mobung ona. E se letho ha e se tshimo ya broom sage mohlang oo. mme ke ne ke dula tlong e nyenyane mosewane go mona jarateng tse ka bang magolo a mabedi.
I was very concerned in those days.
Ke ne ke
gatatsaile
haholo matsatsing ao ka pholoso ya ntate le mme.
Which both are gone. Itse
bobedi boiketse bosiung bona.
And especially in that day, I was concerned about my mom. I remember I was sleeping This is written, I believe, in the book of
Paul.
Jesus Christ,
yena maobani ka jeno le ka o sa feleng. Kapa o seng jwalo e ne e le bukaneng e bitswang ha ke ya ka ka hana pono ya lehodimo.
Mme ya re ke sa robetse mathuleng ha nka phaphama. Mme morwalo
wa fitlhela pelo ya ka bakeng sa ntate wa ka. Jwalo ka ha batho ba bangata ba motse mona ba tsebile ntate wa ka.
I think he was a great man, though he was a sinner, but he had a bad habit that I've tried to fight against that thing as hard as I could in the end, that's drinking. That night he was drinking, and I woke up with a great burden on my heart for him.
And just with my pajamas on, slipped on my trousers, my pajamas on, left arm, I wandered out through this broom station.
I wandered out through this broom station just about where this man sat. And I knelt down to pray for my father. And I knelt down to pray for my father. And while I was praying and asking God to save me, and not to let him die of sin, while I was in prayer, I raised up to look towards the chapel of the Lord,
and there was a vision.
And standing just above me, I was just above me. A shebala a ke ke a feta diponto tse le golo le mashume a mararo ka boima.
Mme ka sheba, mme a ka hoba le ntho e nngwe mone ka nna ya bakefosi. Ka baka leo ka pitlika mahlo a ka, mme ka sheba hodimo hape.
Mme
a batla a eme ka mmoho jwalo ka setshwantshong sa sefahleho sa hae.
In the vision,
his face,
in the visions has been like Hoffman
ya Preste di dimonse mashume a mararo. I was in the house. Sibakeng se seng e ne e le bohaufing bona hantle ka hara sedikising sa moo ke emeng ha nka lekanya hantle ka hara dijarete tse mashome a mane kapa a mahlano nne nngwe mona kae kae tikolong ya streke sena sedikadikweng sena mme ka sheba godimo mme o ne a eme mono mme ka loma monana wa ka go bona ga e ba ke ne ke galaile na le a tseba ka mole e ka go keke ga ba jwalo fela mme ke sa le motšha morene nakong eo e ka ba dikgwedi tse tsheletseng ke ntse ke rera. Kaloma monana wa ka ka tshwara broom sage mme ka e gaola mme bongata ba lona batho ba mahae le tseba ntshwana eo letlhokwana le tlhotlhotsang leino e ka re lona le teng broom sageng ka kala ka tshwasa ntho eo mme ka re go keke ga e tsala ke a lora lapa leso ke lane ntate ke yane mme le bana mono letlhale la gale la ntlwa ditene di ne le le teng mono mo ke neng ke ye ke tsome magantsi jarte tse ka ba magolo a mabedi ka nngane go sebaka sena.
Here I am standing in the field, it's got to be sold. I picked it up, stopped it a little bit, and shook my hands and looked at the man standing there. And the wind of the sage exploded, his garments
blew
off, like a
pole.
He was standing there. And I thought, if I could just look at his face, and he was watching me,
hanteng ena o na e shebile ka mogwa o tsitsipane le ka tsamaya go potela ka kwana go bona sefatlhego sa gae gantle mme ke ntse ke sa kgone go mmona gantle o ne a beile matsho a gae ka pela gae a mpa a patehile go tswa moo ke neng ke eme teng ka tsamaya ke potela gape mme ka tlhakisa mmetso wa ka ntho e kang ena gore go bona gore ke se bule maikutlo a gae na empa ga a ka a sisinyega ya ba ke a nagana motlhomong ka mo bitsa mme itse ga ke re jesu a sokolola tlho ya gae mme itse ga a ntšheba a phuthula matsoo a gae fela ke pheto seo ke se gopolang nako motlhomong o fitlhela tsatsi le tšhaba ke a ke robetse gantle mona kaekae mo ntho ena e leng teng jalo ka gara tshimo hempe yaka ya pijama e kolobile ke dikeledi mo ke ne ntse ke lela mme ke ne ke ile ka idibana sefatlhego sa gae se ne se na le dibopeo tseo go seng setaki se neng se ka ditshwantsha kapa go ditaka di ne di ka sitwa a shebala jalo ka monna eo go la nne le ka mosheba e ka o tla lediswa ke kutlwelo botlhoko le tlhompho ka tshabo mme le ao le jalo ka maatla a lekaneng go a na ka bua a na ka phetola lefatshe mme dibopeo di keke tsa tshwarwa ke setaki mme a ke seo tsebe go fitlhela tsatsi lena gore taba eo e ne e bolelang empa ke nna ela bosiung bona ka mora dilemo tse masome a mararo ke eme auditoriamong e kgethetseng jwalo mosebetsi wa modimo o maatla otlhe mme nna ke setho fela gantlentle fela mogolo wa selegae ka gara kereke ya baptisi mona eo roy davis e neng e le modisa nakong eo mme ke eme mona jwale ka sebaka se petetsaneng gantle godima setsha ntho eo ke naganang gore ke se rekilweng ke madi a jesu kreste ka sebele matsong a ka go tlisa molaetsa wona wa morena wa matsatsi a mane dikgwedi tle ka bantshelela fela ka morago mo ka tshwara kololotse yaka ya pele tlase mona nokeng motlhalesedi le theogelang fatshe mona strateng sa spring bongata ba lona batho ting le ka batla go theola teng le o e sheba seterateng sa spring le metsi gantle fela le bopong la noka mme ke gona mo lenyelo la morena le tlhaileng phatlhalatsa pele gomme ka gore ya bobedi tlhapama e nngwe mme lentse la tswa go lona la re jalo ka ga johane mokololetsi a rometse go etelela go tlhaga kreste la go tala molaetsa wa gago o tla etelela go kgutla la bobedi mona ke dilemo tse masome a mararo ga morago mme e sa le nna ena bosiung bona ke bolela molaetsa oo mme o se o potile lefatshe mme ke thabetse go kgutlhela gape motseng wa heso bosiung bona go emela morena jesu kreste eo ke santseng ke morata ka pelo yotlhe yaka tatsi ka leng o ntse a eketsa go ba monate go feta ka moo a ne a le teng maoba ga ke so fetole tlhakonyana thutong yaka ntho ya pele eo ke kadileng ka yona ke santse ke dumela ntho e e tshwanang bosiung bona e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng jale ke na le molaetsa o ke jereng boikarabelo ba ona ga molaetsa o ne o tala pele e file e ne e le motho e mo le e mo e ne e le go rapela bakudu dipontsho tse kgolo meka le metlholo goo go kadile gagologolo bathong ba pentecosta tsoseletso ya lefatshe ya letsholo la phodiso e gautseng lefatshe dilemo tse lesome le metse metlhano tse tiileng go bile le ditsoseletso godima lerala le leng le leleng le e leng teng ke a tshepa mello ya tsoseletso ya tuka gantlentle dimilione di amoetse kreste jalo ka mopholisi wa bona ka thomo e le nngwe eo goo ga sesubetsa go tswa moo go ya go oral roberts le jalo-jalo le go ya jalo le go ya jalo ga e ntse e potoloa ka morago kereke ya pentecosta e dutse e shwele e kgetlhemane ka moo e ne e le ka teng nakong eo ditabatabelo tsa ka le takatso bosiung bona ke go tsosetsa kereke eo gape go tleng ga morena jesu go gaufi ke loketse go e galema ke loketse go garumela sele ka mokgwa ofe kapa ofe o seleng ka teng ga ke o bolele kerekeng ya bodumedi ya motho ke na le molaetsa jale go thata go kena kerekeng bakeng sa tsietso ya tšhelete jalo fela ka o etsaetse ka morena wa rona jesu goba ke ena ga se nna empa jalo ka ga rekile talong mme a fodisitse bakudi go tsosa baafu le go ntlafatsa ba lepera le o lela ka matemona motho e mong le e mong a mmaatla empa o fite nako eo go bane le molaetsa o salang pontsho e nngwe le e nngwe morago goba pontsho e na le lentswe empa ya re ga a dula fatshe tsatsi le leng mme a re nna le ntate wa ka re bang e le taba e thata go feta eo ba ne ba ka emela gape e ne e le ga ne a re ga le sa je nama ya mora motho mme lanwa madi a gae ga le na bophelo ka o lona jan philip dingaka le batho ba naganang gantle ba ne ba ka ba itse monna ena ke senwa madi sa motho o leka gore le je nama ya gae le be le nwe madi a gae ga a ka e tlhalosa o e buile fela Remember, Hopulang, Nagolina comes at the about our Creste, Toyo, Eokayetan, Tunu, Hante, Ilimurica, Rera, Bina, Sekavansona Fela, Milk Creste of Pilabaho, Hante, Honamo, Emma Students, how.
That's what we're here for.
You sell the Monaca Sona, who the Tusa.
I want to talk to Brother Vale, Brother
Kibata Wale Mwena Vale, Mwena Robert Borders, Libaina Mona. Haiba ke ipotsa hore na ba ke ke ba tshwara ka kerekeng thapa maka pa ho se ngo ho ka pantho engwe tshebeletso ya keletso ba ke sa ba 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 tang kolobetse ya moya o halalelang na ho ho taloka lona ba ena moina nebe lona bohle ba ka fika mono le moina cap ha motho a batla ho eletsa mawapi le kolobetse ya moya o halalelang ho ba le sa atle ka rena kele ho ka loka ne ho seng ka pa thapama ho seng ka hore ya le shume mohlomo mohlomo hore ya le shume o seng.
If you got a question, how on the God, tuto, if you got a question on the
If you want to be a minister,
just before we approach the Lord, we want to approach the Lord. You might drink too much.
Author of the Word of Life, you are that word. We solemnly now approach thee and explain the vision that God, you bear me record at that instant. Lord Jesus, I pray that you will anoint the words tonight to the hearing of every ear that under the divine sound. And if there be some here on this and across the nation, if they are not ready to prepare at this hour to meet the challenge of the hour, the message from God, to repent and to be ready for the kingdom of God is near. We pray that it'll be so tonight with them that they will meet this hour's challenge. Oh God, I would pray for help, knowing the responsibility, what it means, and what I must answer at the day of the challenge. For all that I say here, help me to be deadly sincere with all that I would do or say in my words, that it might bring forth fruit. For as your commission was, let not this word depart from thy mouth, but meditate there day and night, that thou mayest observe to do all that's written in the law, and then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have success. Have not I commanded thee, be strong and very courageous, for the Lord thy God is with thee wheresoever. Lord Jesus, make it so tonight. We pray in Jesus' name, amen.
Amen.
Opening service tonight. I can't do nothing but open it straight to our message. That's what we're here for. And now it's what I come back for. And Sunday morning, the Lord willing, I want to meet that great challenge of the day about marriage and divorce.
For this opening service tonight, I can't do nothing but open it straight to our message. That's what we're here for. And now it's what I come back for. And Sunday morning, the Lord willing, I want to meet that great challenge of the day about marriage and divorce.
Now, in Galatians 4:27, I wish to read these words, 31
For it is written, Rejoice thou bearing that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not, for the death is as many for children as she which has a husband. Now we, brethren, as Isaac was, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so is it now. Nevertheless, what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freeman. So then, brethren, we are not children of the bondsmen, but of the free. The Lord had his blessings to
the
Lord. Now, I believe here
that I take a text like this very odd,
Sometimes God unusual, 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 un ya bana ba babedi ba Abrahama. Paul gladly is bringing himself in the position of Paulo se ka thaba o ipea maemong a tswalo ya mosadi ya sa rekwang. Now we know that Abraham jole re atse ba Abraham na ina le bana ba babedi ka ba sadi ba babedi ba papani. God gave him a promise. Modimo o mo file tshepiso ho Sara. Through Sarah rather. Ka Sara ke dialo. Hono ka tswalo a mora. Meka mora eno le fatse le tla hlono le fatse. All nations would be. Di chaba tsotsi di tla hlono le fatse ke mora eno. Meka tloelo ho dumelo ha holo ha raba Jude. Hore eno ene le Isaac. Empa ene se yena. This promise son. Mora eno ya tshepiso ngwa Abraham ke Jesu. And he is of the Miki royal tshepiso ya peo ya borena ya Abraham. But Abraham ka o ba le bana ba babedi. One by Hagar. E mon ka ka agare e o ine ine le gabunyane la mosadi wa hae. A lovely pretty Egyptian. E motle ya boehang le gabunyane la mo egepeta le Abraham a monketse nona tlas egepeta go ba e le gabunyane la hae. Ne Sara go bolo ya gore modimo ke ke wa boloka tshepiso yotlhe ya ona ka nnete a laela Abraham go nka agare le gabunyane la gae le o monyala e tswa sethepisi ne se le molao metlheng eo le o tlisa ngwana mme ke ka moo modimo a na e radile ka teng gore o na tla fumana ngwana ka agare fela empa re fumana go ne o se jalo.
Now we understand also that God is
Jole rutu sahape hore modimo o phetheile ka botharo. Jole modimo o phetheile ka boraro. Mohau ke hlano, supa ke tatello, jole ka lefatshe.
God is perfected.
Modimo o phetheile ho ntate, mora moya o halalelang.
That's a perfection.
Ya bo modimo.
All one God is three manifestations of
the Holy Spirit. Dipona hatse tharo tsa mehopolo e meraro ya ofisi ile nngwe kapa di ofisi tse tharo go modimo bo le bong.
Now there is also three.
Jale hape ona le boraro phetheo. Ba me hatse e meraro ya mo hau ke reke.
Justification, sanctification. Tuka fatso
hlatiwo kololo tsa moya o halalela.
That consists of. Ho mo patswalo e ntsha.
Jalo fela ka tswalo ya nama. E tshwantsha ke ho.
Which a woman giving birth to a child,
The first thing comes forth is water, blood, and life. The Bible says in 1 John 3:5,
God is perfection. Now, and that was in the perfection of the seed of
Abraham,
but Christ Jesus coming from the virgin.
No sex.
Here the seed, one seed, these others were
not his natural seed, because after
Sarah,
Abraham,
Abraham,
Yeah,
Isaac being the seed of promise, he brought forth the natural seed.
And he Me o tla pele go bolela mona hore gore bana ba mosadi ya rekilwe itse le mo jale fa ha mo le bana ba mosadi ya sa bekwa go ba kidi tlhopa tse pedi tse papani me ho ke ne
the unbeliever can not
be le ke se mo jale fa mo le mo dume ha o tla ho han ke wana mo botata bo lenteng ka je o ke ke wa ita hore tsho nyana ya putha ya budume di dumele mo le ntsu o ke ke wa ita jwalo pela ke wana mo botata bo hlahante o lo ke tsho dumela lenteng le la mudi o mpa pela ha le majale fa mo le jwalo o ke ke wa ikopanya le yo o ke ke wa ita ho o lo ke tsho ba ntsu ka pa ho ine ke ke ba mo jale fa ni ismaele pe ya mosadi a tlamile ngwa ka ba ka la ho bela e Sara wila bela la lentsu la modimo gore modimo a ka kgona ho le boloka le mohang Abraham le bona seo ke se hamba ke sa sonta o se
Abraham did
ha se Abraham ya bela etsi
Sara did that
Sara ke ena ya bela etsi
she was the one
ine le ena ine se Adam ya bela etsi ine le Eva ya bela etsi ka ba ka le here ta fumana ha hola nyane ka dintho tse ha re nka sonta o se
Neither can
le jwa motho wa moya a ke ke wa tla ya e ba mo jale fa ha mo le motho wa moya
no more can Ishmael
e sita le jwa lo ka ha bana ba Ishmael e ke ke e ba mo jale fa le bana ba Isa me le jwa lo motho wa nama e ke se le mo jale fa le motho wa moya kereke ya tlao kereke ya moya bona le kereke ya tlao e tshwantshang ke basadi bana mona
Me
hona le kereke ya moya ha.
So the natural church ka ba le kereke ya tlao.
Le kereke ya moya e ke se be majale fa mo. Bo be di ba bona ke dina go tse pedi tse fapani tse aruhani. Ke ba tlo ba be di ba fapani ba aruhani. Ka sa di le ka ne tse pedi tse fapani tse aruhani.
That's why the rapture is different.
Ke ka hona khilo e fapani.
Me
tla ba ba ke sa peo ya borene ya Abraham a fel.
It cannot come by the
E ke ke ya ta ka ya tlao. Peo ya nama ya kereke.
It'll have to be the royal seed.
E ka hona ile peo ya borene ya lentsu la modimo ka Abraham. Peo ya borene. Ke ka hona khilo e loketse go tlapile. Go ba le hopole. Rona ba philane ba saletseng. Re keke ra raka ra sikisa ba robetsi. Go ba trompe ke amore na itala ba shotse mo kreste ba tla tswa pele rona ba phila le ba sa letse re tang kwa le bona mo re ntlo kwa pala le morena se bake le mo hang me ngo dilo hape me ba fu ba ba nga ba ka ba phila ka dilimo tse siki ha o le jwa le mono e ke se be majale fa mo ba ke ke ba kena khulilo mo hona le kereke ya tlhao ka ruri le kereke ya moya kereke ya nama kereke ya moya
See here is
me hapele abona mona hao hao ka hlo peo nya borena ya moya ere le tsimpile ya Abraham mo ba ba re tse bophelo bo sa pele e sa le pele ba bo e tse sabela sa modimo se lo kisitswe me sabela se o ne le kriste le ntse me hao le jwalo hao sa le tsuo mo hala le di johanne 5 mashabe ya metsimine ha le batla lengolo leo hao le jwalo hao sa le tsuo jwalo ho ba leng ho kriste jesu ba roma robedi nngwe ba sa ta main kana ma empa moya ho ba roma 5 mashabi da metsimine ya utlwan lentsilaka mono lentsiki utlushisang le tawale fika ba le pin 12 fela e ka li utlwa me antotlwa e kela
Heareth my word understand
Empa ya utlan lentsilaka ya utlisan lentsilaka me a dumela ho ya ntumile kona le bophelo bo sa pele
and shall not come into the judgment
Me a ke ke ata ka hlo empa o tuile le tu ho ke na bophelo e mo hat
He that this great mystery
Ya tibi tsen si pinisa se holo sana sa modimo wa o tlusisa
How the God was in
Kamo modimo o neng o le ka o Kriste o ikhutse ka lefatshe Kamo yena le ntate ba neng ba le ba ka mo di phiritse kgolo tsa phethatso ya modimo ka ho nka le ho itlisa ka bona ho bona hatswa mo ngwaheng wa batho le mo phuleng wa batho le mo kgatlong wa batho tsebatsa lentswe lao tsatsi leo ka nna botšhabela mo letsatsi le tšhabang teng le o etsa yona ntho eo nakong eo letsatsi le dikelang bophirima ho iponatsa ka hare ho kereke ya monyadu Lentswe le bona ha ditswe ya bona e tla etsa jwalo le yo ya utlwisisa ke hore ho tseba ya sonelotseng hona ke ya ntumile o na le bophelo bo sa feleng mme a ke ke a ta ka hlolo empa o tlile lefung o kena bophelong peo ya tlhao e ne mpa e le pelesa ya ya moya peo jwalo ka thaka tjelane le lekgapetle re fitile ntlheng eo pele molaetseng o mong, empa ke rata ho shebela pele ho se ho kae tabeng ena kapa ho kgutlela morao ho ona motsotso fela. Jwale mona ho na le mehato e meraro ya peo e re bontshang setshwantsho sa nnete. Mehato e meraro ya peo ya tlhaho lefatsheng, jwalo ka ha ho jalwa peo e hlahisa thaka, maqoba a melaho yona e ntse o ba tjellane, modula o ntano itshwarela teng e ntano o ba lekgapetla e ntano o ba peo hape.
What's these stages?
Sheba mehato e meraro ene ya sondo se petaitseng sena mona. Le ka moo se tsamaelanang hantle le papiso, goba Modimo ke mothei wa tlhao yohle. Ha o le jwalo, tlhao e keke ya hloleha esitale jwalo ka Modimo keke wa hloleha, goba e le ona o re beetse ntho ena madulong ho e sheba le ho bona. Lemohang a gare tlhaka e beng e le kalo ya peo e kalang ho mela. Jwale e ne e sa tshwane le peo ka letho, e ne e le tlhaka goba e ne e le mosadi ya tlamilweng a le siyo tshepisong hohang, a sa amane le lentswe ka letho, empa e le mothuti wa peo fela. Lemohang Sara tjellane e neng e na le modula, setjhaba seo sa Bajuda se tswile ho yena. Hotswa ho Sara a tlisa Isaka, ka Isaka o tlisa Jakobo, Jakobo a tlisa bapatriareka, mme ka bapatriareka ho hlahiswa setjhaba. Maria tumelo ya morwetsana e hlahisitse wa nnete peo ya lentswe la moya le entsweng nama. Le a bona, basadi ba bararo bao peo ena e jerweng ke bona. Hantlentle e mongwe wa bona ebile bohlola tlasa sethepo, wa bobedi e le mosadi ya a sa rekwang, mme wa boraro a seke a amana le kopano ya bong ka letho, empa ka tumelo a dumela lentswe la Modimo. A gare Sara le a gare bobedi e ne e le kopano ya
botlhe,
empa Maria e ne e le morwetsana ka maatla a lentswe le tshepisitsweng la Modimo. Ke hantle. Tlhaka a gare, basadi ba babedi ba belaela tshepiso, empa hlokomelang gore ho ho ile a hlahisang nakong eo a gare mosadi wa bobedi wa Abrahama, eo e neng e le mosadi wa sebete fela ruri, empa a tswala monna, empa e le monna wa mofuta ofe? Bebele itse e ne e le monna ya hlaha, a phela ka seka sa hae, mme o se motho ya ka bohlolang, a keke a thapiswa, a keke a sokoloa, a keke a ntšhafatsa, a keke a thapiswa e le monna ya hlaha, goba a tlile ka tsela e kgatlhang le lentswe la Modimo. Mme ntho ka nngwe e kgatlhang, moreri ofe, setho sefe, kereke efe, e kgatlhang le lentswe la Modimo e tla hlahisa sekgangata se hlaha sa ditlhola tsa Hollywood ya lefatshe, mme se kekeng sa ema le lentswe le sa angwang, goba le tshepisong ga se a kenyeletswa. Tjhe, Sara mosadi wa sebele wa tshepiso e leng tjellane, a tswala monna ya kgabane. Ka mora moo ga hlahiswa setšhaba sa tshepiso se ileng sa sebeletsa Modimo, empa Maria ntle le kopano ya botho hohang, empa a dumela lentswe la tshepiso e sa le morwetsana a sa tsebe monna wa letho. Mme lenyole la Morena la kopana le ena la re, ahe Maria o lehlola ka hara basadi, goba Modimo o na le wena. Mme a re dintho tse di ka hlajwang, a rialo lenyole la re, moya o halalela o tla o kgurumetsa. Taba ena e soo emetswe mengwaheng yohle, empa Maria a dumela Modimo, mme a re, bona lekgabunyeng la Morena ke lena. A dumela lentswe, o tla le fumana jwang? A tseba gore a gare o fumane lesea ka takatso ya bong le Abraham, le Sara o fumane lesea ka takatso ya bong le Abraham, bana ba tshepiso, mosadi ya tlamilwe le mosadi ya sa tlangwang. Empa mona o koptswa go dumela, ke nyehelo tumelong e neng e le go Abraham, ya neng a dumela dinthong tse neng di keke tsa ene. Ga fela Modimo o itsalo go lokile, a dumela Modimo a seke a botsa. A re bona lekgabunyeng la Morena ke lena, go sa tlotlele ke tlhoriso e kakang eo ke loketseng go jara go tswa lefatshe, go be go nna o latela lentswe la hae. Ke moo o hlaha peo ya makgonthe. Sara o na ke ka etsa go, goba ebile kopano ya bong ke hantle. Le Sara o na ke ka kgona, goba ebile kopano ya bong. Le kereke ke ka kgona tlasa boraseng.
It takes a virgin believer in the word of God.
Who phetha tshepiso. Kristo ho tswala bana burasim bo ke ke ba hlaisa kereke e tshe botsa bo ke ke ba khona bo ta hlaisa ntho ya phapanye bo ta hlaisa ho hong ntwana e e tsa ntwana e teng e le ka mo tswala le lo empa ke re ke mo dimo ya ba khonte e tshe nna bo be di dimo ya le ntla mo dimo bo ntse nya ntso e ngulem ho sa tsotela e hore e ka ba eng ho ba ha ya angwa
His father,
he took the picture of him. Maria, you know, one need to read the art. You can't go from your womb. Are who will now let you into the house? Born on the house, you know, without Isa, without Isa, eh?
Not a wild man.
Yes, in Munaya Shah. Yes, in the child.
But she brought Impasa
is a lintry.
God himself.
Mudimu Kasibi. Oh, what are you to name? Amen.
The truth.
Teo ya niti ya mudimu eo bwona aditen tepisho enguli enwe eo mudimu ayenzen ka bibili. Kante uye na, haumuti ya kapilan. Kante uye. Ine li peo ya niti. Ali kanyano huti. Ine ili li khapeta, lesa isen tulu. Jwale baba mbaba beri, ine li bajari babo pilu. Jwale ka peo ya saofela. Maria, jwale hukulan. Ite baba mbaba beri, jwale Maria, lesi mwesi mudimu. Jwale ka abatu babang, balika umyeza.
She was not
leader, chairman heart.
She was only a empire the
Mujari, what they fell, Jolaka, how we are Jessica Baba and Bosch.
But like Impa Jolaka
to the Lulin Twin, who Adamas as his sons of San Nito feet.
Jolaka
to the Ibuza Babakor, Yasha Taka, Intosa Mudula, Intosa, the Hapet, Impa Honah, the Hapatale, House of Shokomel, Litasha, a hundred Jolaka Korean need. In Bahalibula, Peria Nitikaha, Timujari, Pella Ha, Savagalia Bona, Maria, and Telecopania Botu, in Pacatume,
something exactly like
Toya Tona Leona Hans, Maria in Esipeu, Maria in Elimujan, what they in Elipeu Yamahonte and Tume, Valentina Mudimu, the Telegatum, Elmudimu, I feel Abraham, make it to Melo Pella and Casaisan, some Mudimu, I think what I see as to Melo into law. Le mohang ka mo jolo ka ntwe ya manniti Maria ane a tametse ka teng empa jolo ka le gape le gape tla le kopela peo ka holona me le a tsireletsa le o igisa
until it's standing alone
o pichela e kemela ka boyona e butswa le
mongwa
ona wa putheo ya boraro wa Pentecost o butswitse ho tshwara thollo ena ho pichela e le nako ya o bula le gape
Maria
ka o ba mme wa Kriste In Elisi Kotisi Bella, In Esi Maria Leto Maria, In Esi Maria Leto Amujude, In Esi Maria Leto Amudicha,
He was the blood of God.
In Eli Maria Mudim, Mudim Utosi Mariana, In Eki Abako Paniabutu, In Esi Mujude Kapa Mudicha, Messia Alina Popiniana, Yamariam, Maria Azahunta, Reativa, Gimotlovini, Ikarabutun, Jolakahu, Ikakuamali, Sitola Sky Tajalo, Impasa Copanuna and Etunamukut, Nikekela Kut, Halianona, Vialika Shevala, Hansa Jolaka, Vila Nitilunni, Similoka Sinsalona, Simona Sitran, Impahana Pilo Kaulo, Bujala Likaba to my plan Crest, Bungatabana, Bushava Jolaka Crest, Bungatabana, Bulika, Utara Jolaka Crest,
but you've got to have Christ on the inside.
Impa Lugato Valley Crest, away, and into the one I had to say. Was in Jolly, Yaki Abusa, Yafetu Amokresta, Adumel and Bibi. Kami Kabesali into 18 Yaputa. Yaki Apila, who was also Pilakaoyana, Hopila. Nini Kakila Kota, Nibola Karasa, Hunt, Haisaka Yavali, Yavali Nanya Etun, Jolaka to take a reke fella, Ukava Nenesa, or Abita, or Eta, but he called into Emily and Winsil, Impavata, with a human as a classic that in Maya Bodilen, Haisa Kopan and Mulika, Yan. Musikari, the Hapesa, Yay Disa Kihan.
Then it, that is
Ibeo, Nakur, Teokabuyona, Ilugetu Siala Hapet,
or the
Shapale Hapet, and Ilugetu Siapeo, Hobea Peo Ponsenyalitsati, Itaibu, Tose Papison Reabon.
See here now how close
the Bonamona Joale Kamoya Tamesi, Terekia Matasiana Tatelo, Ya Itsuana le Peo Kabuyon. Shebanka mo puteo ena e tlhopilo ya Pentecosta e saile matsatsi a tatelo mme re tla e hlalosa ha morao le bona ka mo batlang e ka peo han ha le gape tla letswa thollo ya koro ka pa kuba ya koro ke ba modula o ena mo no mo hatong wa bobedi mme o se o hlaitse mo hatu wa boraro
which is the
eleng a le gape tla le ka mo se o se ha o se mo le mo ya hlwa o ke se khone ho bulela hore e o ke thollo ya magonti ya koro ka mono Hatulo nyana yo ya pili isa ishebala jole ka thullo empa dilo fa at mi yibu lo ta fumana ho sithullo mono ho ha
it's only a shock
kile khapeta fela mututi wa thullo jwale thollo e tswang thonyeo empa hopole ga o sana letho ka morale gape ka leo gopolang ga o aka ga tlhola go e ba le peo e tshepisitsweng ka mosadi kae kapa kae ka morago maria mme ga o sana phuthego tsa bodumedi tse tshepisitsweng ka morago go pentecosta ke thebilo le monyadiwa ya tswang mono peo le ntse le e bonagaditsweng gape le mogang bonang e atametse ga kakantšhebagalo Matthew Bulletin, Mohalalay Matthew, Mashamidam Timine, Mashamidam Timine, Ibulet Hood, Mea Emedi Matatin Akatelo, Moya Kereke, Baba Tua Kereke, Limoya Munyadua, Baba Tua Munyadua, Itava Hakana, Hoka Tetan Liborama Heta, Hola Ilin to Eka Etuan, Yatamet Hakal, Shevankamo if you didn't take it, Jeremuhan, Riklova Pisanto Emumona,
Luther in the church,
Moya Kereke, Hosa Isabella Munyadua, Inelin to Etuana Moye. Tholo ile mo fela e nyane ya peo e o lutere a ileng a ema hodima yona mo ile ho bewa ya lukileng ka tume ile yona papiso ya aga thaka le mohang Wesley ile papiso ya Sara mo Philadelphia mo ngwa wa lerat o sa istentelane mono ngwa wa Wesley bo bile ba rongwa ba ba ngata o fita mongwa o fi fela o ri bile lo ngwa o boholo wa borumuwa wa nako ya John Wesley Impa, Pentecost I name it Maria. Maria, Muhato wa yona wa utetela.
Now, she was not the seed.
Jwale ine si peo.
Yeo le jwalo bophelo ba peo.
Bune bulika ho yena.
But it hadn't matured yet.
Impa e so butsi. Ki kuka ke halala ha hono. Ine so butsi. Ine le teng. Impa e sa butswa. Ho jwalo le ka mongwa wa Pentecost o re phila ngwana.
There's got to come forth a
leka huyena lesa so tswana kantle ho di emo tsa puteo e o eso pile lutera o ile a fetwa le gapetse ka lentse la haila pile ba lukile ba ka phela ka tume we sele o naena le mantsoe mabedi khalale mosebetsi wa bobedi wa mohau pentecoste ya ba le lentse la bora ho tsetswa di neo
but the entire
impa peo Le bona ka mo ba sobise mo di baleng tseleleng le leng tseleleng le leng tseleleng empa e ka gona go be le ntho engwe e ke kenya sobise Ke bo phela bo ke tsimo ka mono Bo lo ke tsu i tsaisa hape mo nyadiwe Bo ke se tsone go ba le le mengwa ha e meng ya ke reke ka morao yona Re phela tsong ba ena le di gaitsedi Re mona re tsitsile
Thanks be to God
Bo bo kwa modimo Amen Jo le re a bona di tsetsa di tile fela ka mo ho ka bangate Le jwale re santse re le mo ahe. Hai ba yena ile ntshellani kapa. We sele ile ntshellani. Tenta posta jwale he ile ile khapeta.
Which is the next stage of
Ile mo hato la tela wa thullo e hlahang. Empa mo ina khaitedi. Thaka ha se thullo. Le jwale tshellani ha se thullo. Le jwale le khapeta ha se thullo. Le hana ko le nako ha ibutswa. Le shebala jwale ka thullo fit. Thaka ha shebala jwale ka thullo. Ibe o sha in chelani kutulani ishebala jona ka thulo fita ho fita ka motuba ile nkate ntwela tlanke le khape le tshwere thulo le di sa thulo jona sheba mura mo na tshepiso e modimo a yetse le Abraham ya peo ya hao ho bua mo he mali mangwa rona o tiba honu
he's speaking of Christ
one abulela Christ e sing isaka ka peo ya haya tume
notice the first
le mohan ya pili itle ka mosabi a rekilwe Isa sheba ha lekole ka tshebiso ho ha. Modimo ha wa lekela go tsala ntse la wana ka bakala botho o fefela. Modimo o boletse ka mo itla. Niki ka mo itla tsa ka te. Empa Sara ya emetse kereke papiso ya kereke. Yona afumana mo ho re uite. Che ke dumela hata ba ena e batla ene mo hlono. Isi tla le dumela ke gone. Ka hona to monka a ga. Me o inkela yena jole ka mosadi. Ya bona mo no thaka e. Ine sa sheba le jole ka tshebiso ho ha. Empa itse a Sara a Jwale e shebala hantle ho. E shebala ho lo jolo ka tshepiso mono. E ba le o di jwalo ine ntse se tshepiso ya magonthe.
Because Israel and Isaac.
Ba Israel ka Isaac. E tlo ile ya bala ela tlo la peo ya magonthe ha e fitla. Hallelujah.
Don't get excited.
Listen rwale, listen bale. Ho ho kisi ni le mat. Ho la tlo la peo. Ba mo thagi. Ni ba mo fetse ba ba no. Jalo pela ka pa lo sha buletsi mona. Na hasi peo ya musadi ya sa rekwa kapa musadi ya rekilo e Christian peo ya musadi ya sa rekwa mili jwalo peo ya puteo e so tile e shori sa thullo ya magonthe boloketse go ba jalo ka mehla e keke ya ba majale fa mmogo ga di tsamaye mmogo ke ditshepiso tse pedi tse fapaneng ka otia dinako tse pedi tse fapaneng batho ba babedi ba fapaneng gohang e mong ke monyadiwa mme e mong ke kereke ga o papiso gohang go tsone empa bao e santse e se peo e tshepisitsweng otla le sara ga o a ba jalo le ka le aga le sara kapa maria e se peo Maria ene si peo ene ene mujari wa peo empa una disite hunta pupelo nya hai jalo fela ka le khapetla le mtse peo ya nnete pupelo nya lo empa le khapetla ha si peo le mpa fela le haufi ufi le peo le kopete peo ka nga tsohle morao kwana ka hara tlhaka bophelo bo phasaletse hohle thakeng mme ha bo fihla moduleng bo bokellana bo patagana haufi ufeta empa ha bo fihla lekgapetleng bo tlase mme bo tshwana le peo mme bo ipopa jalo ka peo jesu re boleletse se tla tlama tsatsing la qetelo gobapa go kgathetsang le bona bakgethwa go na ke ntho e ka e tswang empa jale he peo e tswa mono mme lekgapetla bophelo bo sia lekgapetla mme lekgapetla ke bojane mme ke gantle fela seo phuteo tsa rona tsa bodumedi di bileng sona mojane Lutere, Wesley, Pentecosta, mme jale ke nako ya go tlhaga peo lemogang lemogang fela ine se peo maria ine se yona le gapetla fela tselane le tlhaka bajari ba karolo ya lentswe e seng lentswe lotlhe lutero na tshwere tokafatso wesley a tshwere kgalaletso mapentecosta a tshwere kgotlhisetso ya dineo empa ga letse leka jale bane ba ka tlhaisa gono tokafatso e tla pholosa motho le dumela taba eo e tlile e ne e le mojari wa lentswe jalo fela ka ga ke dumela gore tlhaka ke karolo ya koro e tlile ke yone empa ke mojari a se bophelo go ntle o tla kgalaletso ke ba bakae ba dumelang kgalaletsong le dumela bebele le meketse jalo e tlile ka baka leo e santse e se bona e batla e tshwana le bona gagolo ke mantswe a mabedi o feta empa ya baotla pentecosta go tlisetso ya dineo go bua ka dipuo ba re ke pontsho ya mantlha ya moya o galolelang go bua ka dipuo mono goo ba o bitsa pontsho ya mantlha e ileng ya tlhagisa eng le kgapetla empa ba etsa phuteo ya bodumedi empa ga o tla ore nna le ntate re bang le dintho tsena tse ding e ba lekgapetla le ikgula teng empa kereke ya nnete ya monyadiwa ya magontle e tla tlhagisa lentse lotlhe la modimo ka botlalo ba lona sephiring go ba e sa le ena mabane ka jeno le ka o sa feleng lemogang ka gara dipopelo tsa maria go ne go ena le peo empa ga peo e ne e tlhaga itse ke tlo etsa thata ya nthumile nna le ntate wa ka re bang ga ke sa etse mesebetsi ya gae le sedumele gonne e ne e le peo eo ke mang ya ka nkosang ka o sedumele seo bebele e tshepisitseng gore ke tla se etsa ke se ene modimo o netefaditse gono ka nna a rialo ke mang ya ka mpolelang jale le a bona empa peo ka o maria le kgapetla e ne e atametse gagolo go ba gono empa e ne e se yona e ne santse e le ka gara popelo lemogang le mongwae wa pentecosta go gaola le mongwaga wa lutere go gaola le mongwaga wa wesley ebile ntho e tshwanang go gaola le mongwae ngwana wa pentecosta jale lemogang empa pulong ya ditiso tse supileng ditshwanelo wa lesome lentswe le e tletseng le tla tswalwa ponagatsong gap leo netefatsa ke moya wa modimo ka maatla a phethaetseng a tshwanang le ao le ne le wona motlha a neng a le teng lefatsheng mona go bonagatso ka tsela e tshwanang diotsa tsona dintho tseo le di entse motlha le nene le lefatshe mona amen bahebere lesome le metse beraro robedi e boletse jesu kereste e sa le ena mabane ka jone ka o sa feleng go mogala le diluka lesome le metse supile mašwa mararo jesu o boletse matsatsing a tetelo jalo ka matsatsing a sodoma motlha mora motho a tla itshelola gape e tla ba ntho e tshwanang lefatshe le maemong a sodoma mme kereke e theoetse sodoma le lona mmogo jele ka lota le mosadi wa gae mme ke re go na le kereke e kgethilweng kae ka lefatshe lena e igulang mme e beilwe ka thoko dinthong tseo mme ponagatso ya modimo e hutse maikutlo a yone re matsatsing a tetelo lekgapetla le neelane ka matla a lona ka gara peo a ile a tswa e ne le lekgapetla le letle empa le sebeditse nako ya lona le a bona ke lentswe monyadiwa wa lentswe monyadi peo ya nama ya aborahama ya isaaka le jakobo le kapa peo ya nama ke bolela ya ishmaele pele ya nama ya Isaka le jwalo jwalo ine le ke so kena mo bu ite ite sa ise ntho ena engwe ho hlaisa Jesu mini te di tsena di ente jwalo di pele di le ke so omela ke bolela magapetla le ke so omela modula le ke so omela mini to ka ngwe ya omela ile hore pele ite yi tlhaisa bo bile jwalo mo ngwae o mo lomo
putse
ka bo dumedi e bile ba jari ba karolo ya lo karolo e ile lentse go bane e sale e patetse ba ba hlabuli ba bo hlale ka pa bo bo kwa helo bona bo pitela mongwa wa dintsi o hlahela bibele bo le tjwalo e mong hat go ba re tshepise ho no malaki wa bone hantle ho jwalo o le patetse ma sala bo hlale le ba masen jwalo ka re sa tsa haula go tshe di tseno re kuma ho re ntse engwe le engwe ba rumwa ba bo hle bo raro ba bona ba di batla tsela ntaso se se ne se tsonela lukere hantle fela se 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 di se se hantle fela e le mpholo le diphoofolo tse fapaneng tsa bibele di tsile ka tokafatso galaletso e sitalo kena ho mapentekosta empa sa bone e ne e le ntsi ke hantle mme mongwae o modimo wa e tsosa ka baka leo e ka kgona e fete mongwang o gore e tle e loke e mongate tshepiso ya ntsu e phethagalang ya malaki wa bone jesu e ne e se wa maria empa o tlile ka maria jalo ka ga bophelo bo tlile ka legapeng jale bongate ba lona makatoliki a ba ena ba batle mona kapa dikgaitsa ya dibosiung bona motlho mo le nagana maria e ne e le mmamodimo jalo ka le re ne e le ena e ne ka ba mmamodimo jwang a thi modimo ga wa ka wa ba le taleo le pheletso ya letho le ya bone ntata modimo e ne e le mang he ga e ne e le mme le ya bone
He was her creator.
Ine ele mupi wa hai musadi. Ni ena musadi kine si mupi wa hai. Ile abopa aipopa kaga mupelo ya Maria. Isi mpupo ya hai musadi kashibi. Ine ele yena ya bupile yena. Ine si wa hai musadi. Impa yena musadi ine ele wa hai. Kihandi. Bibili ya ruta o jinko tzote jienko kiena. Liabona ni haulito leza ya tuan kanche uyena.
So how could
he have you? Una ka bale me jwang a tine le modimo ka sibili. Jale mona re bona tshenolo ya nnete ya papiso ya nnete.
There's three
basadi ba bararo ba jari ba peo ya nama ke bao. Go fihlela ba butsetsa ka ho Jesu. Ka mogwa o Ishmael a ne a ke ke a gona. Go ba o tswaletse hantle ntle ntho e o ka jeno e tuang e le ntle ho lenyalo. Go ba ine le mora wa mosadi a rekilweng. Ya ba ho tla ntho e tshwanang le yena ha holwanyane e kang Jesu e tswang ho Isaac. Empa ente e se yona go ba ine e tswetse ka kopano ya bopakeng tsa Sara le Abraham empa hante o latela Maria ka tswalo ya morwetsana a hlahisa Jesu Kreste ke hante modimo le ntse le entse nna jale sheba go na o ena le basadi ba bararo go na le basadi ba bararo ba tshwantshitsweng mona dikereke ka metlha basadi ba tshwantsha kereke go bolelang mengwaga e meraro ya diphutheo tsa bodumedi ba jaka ba loketseng boswa le go omela le bona jalo fela ka legapetla le tse jalo di loketse go siela peo seba peo e keke ya loka e keke ya butswa ke bolela jalo pele legapetla tlhaka le mahlapo di omeletse ke hanne e monya bophelo bo bong le bo bong bo go tsona botlhe amen sotlhe seo ebileng sona ke seo kopanya le ntho eo e keke ya etso jale ke nako ya peo kapa nako ya monyadua magapetla a shwile magapetla a omelleng nako ya lentswe le sa angwang ntle le go angwa ke morwetsana gopolang nako ya lentswe le sa angwang ga le ka lekenya matshong a phutheo ya bodumedi ruri e keke ya ba morwetsang le tla be le se le kile la tshwarwa ke motho motla o pitsang golo empa kereke ya modimo ga ya angwang ke phutheo ya bodumedi halleluja
It's a virgin born word of
God. Jesus Christ is our Jesus Christ is our banika jeno le ka o safeli. Hallelujah. Kholo ho baba tse ha ka ka. Ke le raka ke le jume. Ke a tsiba ke nnete.
No sir.
Halika ke la ang. Ho ke ke ha ba le matso a motho a isa le tso. Tswalo nya burwetsa na ya monyadua. Che mong ha. Wa, o laelo ke modimo ho tsa ntshentse jwalo. Nisi ke la ama si sila sabon. Ba fetile mano ke hopola fela ha ke ne ke tsa Phoenix tatilele ke kena tuition ke tsa tshebeletso moya wa modimo o ile ha pele maikutlo a ka ntho engwe nako e o nale mosadi re ntse re tsamaya re call me bana ba robetse ka morao koloi ho se o phirima maikutlo a ka a hapela ho phakwe Mika sheba phako e ho sulukai mika ile kudisa ke papiso ya kere ke hantle ka jene jale phako jale ka re tiba bohle ila hletse ke boitidiso ba yona ba thao ya o tala ke hantle ha ho pele ne tsana lintsi mwina yona e moholo e ya phakwe
but now he doesn't fly in the sky impa jale
ha isa kupadi ba ke mutuma mana a yona a le hodimo
but he has gotten soft
impa ise le bonolo
he don't fly in the skies and fall on the ground like a ball.
Sets up on the telephone.
He do loud
my power and my heart. It go to my jaw. It's a man that didn't get
the hawk wasn't made
to do it.
No. He was made
to do it. Yeah, he had to be doing it. Jolly ho, it's on a little reg. He had to do it. It's on a little. He don't get to home come out. Do not do it. He said, it's a little not. He said, I'm going to say, I'm going to say, I'm going Chairman Had, if you tell him when you are as well as you are, Yapel, Yatuto, Lintutamu, Jim, Putin, Yabu, and Saint Timu. It's a man in the Buddha, Shule, Essenibata, Putin, and to M in an inky can. It goes to my father, Jale, Jale, Yabona can. Parkway Yabona, Kiran to Evulan, into Esso Petrin the Hanyan, Idula Ellen. I saw Pauji Muni by Jim Parkway, I said as well, Utaraman Iona Ama, Chow Dimon. Empa isi tele o se isi thola se se shwile phakwe ha itse bubuwa ba re iluke tu bula fast empa she ba phakwe ya khale ka jene thewa ka tsela o bona dipalo tsa mohala di tletse di phakwe o bona ha ba ka thola ntho ntho e bula ilwe ntho e itse e putileng iti tle mo ise nge hloka maphilo a lekaneng a ofofa and ya pele ya tiba ise ya bula fast ka o felela o thewa fast ho ba ise le bonolo ha isa sebedisa mata yona hape ao modimo a eneileng yona boitsebiso ba yona bo ikgethileng e ne e le ho sesisa diwakeng mme shebe fatshe ho tswa tlase empa jwale dula fatshe mme ga e kgone le ho sheba hodimo kelelo ya yona e beile hodima mehuta e shwileng ho fumana seo e ka se tholang tseleng nakedi e itseng ophosamo kapa ntho e nngwe eo motho a e hatisitseng ga se ntsi empa ke ntho e kang yona jalo fela ka kereke e itsitleleng thutong bakeng sa dijo tsa yona le dintho tse jwalo dijo tsa ka mesa tse shwileng gale dilemo tse fitileng ka lutere le wesley le mapentecosta le tse fitileng tseo e di jileng ke shebile morao kumananeng e itseng e ntseng ke motho go ena le go fofa magodimong a le ntsi moo dintho tsotlhe di ka etsetswang ba
dumelang
e nkile mekgwa ya letlaka ditho tseo tse shuleng di ne di sietswe le no lefatshe dithuto le dintho tse kang tseo di sietswe lefatshe e seng bakeng sa kereke e bonolo go e sa kgoneng ga e sa gotlhaetse ga e sa kgone go nyelela magodimong a gotlhaetseng mo dintho tsotlhe di ka e tswang ba dumelang e a dula mme e re che naka seketekete o buile ntho e itseng thuteo yaka ga e le dumele jwalo o wena phakwe e kgopameng
o tshaba
go phunyeletsa dithepiso tsa modimo o re ee matsatsi a metlholo a fetile o bonolo o tshaba go phutisa diphio tsa gago mme wa fofela kwana mme na o seo le bonolo bakeng sa tshireletso ya thapelo na o fitetse sebaka seo o tshabang go feta metsitso e leshome a letareng go kotoma jalo ka lenong o ja setupu se putileng mobung ee monghadi e bonolo gagolo o mamela mathata a leng teng kwana gape e kotoma jalo ka lenong mme ja dijo tsa lenong ke seo e leng sona ke hanne go fitlhela se ebileng talile o tshwara le lenong e itshwere jalo ka lenong ga e sa tlhole e le phakwe ka letho e tshwana le lenong go feta ka moo e leng phakwe phakwe e loketse go fofa e seng o dula godima palo ya mogala mme shebane le moutlwa o shuleng mme ntane o theola tlase mono mme e tlolela godimo le tlase tseleng jalo ka lenong e ka ntho eo kereke e nang le yona ka jeno go thusa go nyelela godimo mono le go fofa gotlhe nka nna ka fumana medutla mona empa e shwele e bodile e senyeile ka nako e nngwe e ne e lokile le thuto ya luta e ne e le jwalo wesley le mapentecosta gobane letse jalo ka lenong manna a matšha a na thewa bosuu bo mo le bo bong magodimong bakeng sa bana ba iseraele ga ba ntse ba
tsamang
ntho efe fela e neng e sala e ne e senyeile re ne re ye re e kwana magaeng e ba le mehatla e tsokegang go yone go na le mehatla e tsokegang e mengata boitirelong ba rona ka jeno borapedi ba rona boitirelo duma se boletseng ke motho e mong seo motho e mong a se boletseng mme tshepiso e etseditswe mongwaga o mongwe ga se kgale ga motho a ne a tla go nna moredi wa baptist godimo mo natlong yaka mme a re oa tseba a re ke rata go lokisa nthong e nngwe ka re keeng a re o leka go ruta thuto ya boapostola ka kwano mongwaeng ona a re mongwaga wa apostola o fetise ka re neneng le ya bona ke tla o bolela motlha o talang mme o mpolele motlha o ne o fela kare na o dumela lentse are ho jwalo kare ho lukile jwale ka tsila penda costa u dumela ke mo shamo wa ho apostola no tala are ho jwalo kare jwale he si bui mo apostola petrosi u wile mantsi ana me ho pula jesu bo letse ya ho go tsana lentse le mbona ka pa aike le tsana lentse le ho yana ka belo ha itla sa bukenya bo phe e o ke mo reri ka pa motho e o le bitola ha ile le mbuke.
I said, Peter,
God, said, Peter, Bakan emule mwalo. Medical of the Bible, Jesus Christ, Paralo, Yasiri.
And you shall receive
the Militia Mola, Nevia Moya Halan, Palo, El, Yetin Telu, Livanabaluna, Livan, Huleka, Fela, Livamura, Namudimor Natababi. Offended the name here. I salute you. This is Hagata Sari Power, says that you are my dad. Me, you go to my horse, you are the two, say in 10 days for today. Some of the people who are not hungry. It's a man, I'm a child of Mahodimo. Hababa, Haba, Haba, who are not able to tap it. Hasidim to Lutal, Bunol, Haba, Hosahala, but to my horse, fella. Who's all the Caputa Yaronabu, yes, Janagua, East Taylor Tuto, Husutamu, Yawan and Timu, the Shalasa is going to talk with this a hole. Never Amuna, a whole new. Haba killing today, then Jesus Christ, Yanamavanika, Janaka, Safeli. Hababa tu hunka malaki wa buni. Mi akeke anga tsetsena tsedi tsebu anga tsatilena. Ni u bua ka mo hoa mo mo wa kereke. Ka mo mo profeta a itse. Ni sedi le ka ba tena mo nyama ntubu. Haba nki sena. Baba ta kutuma ho. Budi masha mo khatwa pente costa u se bula ile. Di le montsa le kholo tsa fitile. Bu jama na aba tang abo di le ki hantu. Haluka ho ha. Le mo ha. Kereke ina meng hona I phepa ka setupo se bo di le sa le fatse. Ntse ke se ntse le fatse, jelo pela ka le non dietsa. Di politiki tsa kereke. Ha ba di mele mo ya hala ho rumela motho kereke. Ba lo tsho ba di politiki, me ba bone ha ba putse ya bodumedi, e tla mo amhela ka pa che. Ki hantle. Ba jalo ka le fatse, ba para jalo ka le fatse. Ba sheba jalo ka le fatse. Ba ithola jalo ka le fatse, ke mang non jalo ka le fatse. Ba botswa bonolo ba eki. Get back into any demonu. Now you don't want to take back a chemo hat. How dare Papa Leon? You look at a song of hide this one. Habunal, without tomorrow to get a high fuman. Amen. Amun hat, without fuman and my high, without a man amateur. Without your last mono, near chicken of men of the high fuman. Without a fellow demon with him. How silly to put it in a without a fellow with one. How do you deal with one of your feet?
So it's time for
evil. Go on again, I'll be out in the city.
Not live on vulture.
It's a movie like I just tell you, no, but I don't want to fit in. Who's that thing? Di politiki go vote la ka hare no vote la ka ntse go bolela sena le sane ka basesi ni moyo halang ha o sana nitukelo ya tsela ka rake rake ho ha ha o sana ditheletsa tsa thape ha o sana khoko palo ho modimo ho pheta sa lentse la ha ha o sa dimela hore lentse sa le lona maobane ka jene le ka o sa pele ba go khobela fatse ba fetwa mano ho nka tshutho ya bodumedi ho ngwala le bitso la bona bukeng ni ba fetile bo tswa le bonoro ni ba dira mo tshio mono ba halela stupusa mo futa o itense shule ka miharu. Me hape bunyane e ka gona e be phakwe e tsana le moina wa yona ndi mo profeta di tsene le ntla nnete le o le bona ha
relies on help
we tsheke a ho tsuka bo modimo e seng e batla e bodile e ntseng ke mo we fumana ho kae pampitane e tseng ya lenane le ntseng ke motho la sekolo sa sonta e mo rupeli wa hore a mola se nyona mo rao ko le tshinya e itseng go molela hore matsatsi a metlo a fitile ha o le sobe le ntho e ka nkolo ya mo ya halang hohle hona ke ho puta. Uba ka ntla hore mutsi ka ka ntlo eo ine ke ke ya etsa hono chemo ha ni jwalo mo kresta ke ja ja mutu punte o tsa shule tse tsa ntse tsa hale da puteo da mutu medi di ntho baba ka lentse la modimo le lecha se tse ya hora.
God promised rabbits in the days of Luther.
Modimo o tsebise me buta matsatsi a Luther.
Wa
tsebisa di jotse fa pa ni matsatsi a baba empa jwale o re tsebise di jotse tse 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 go tlonne se la lo se tse tse sa le ha tlo re supile go ba di tso tse supile di buse mento engwe le engwe e lo ke tse lentse la modimo go ba ba ka amohela
hawks
di pakwe se go thuma jwale ka matlaka o khini nana nka yona go nyatse ha ka ka khale khale go ba ning hora ile tse. Jolo pela ka phakwe la setse khale ke bitse ba yona jolo ka phakwe.
So as a church long lost herd identification.
Le kerekela
tse
profeta ba modimo.
Kana go
emwe ile le mojari. Wa lentse la nnete tukafatse. Yanto ba mojari wa khalale. Yanto ba mojari wa kolobetse mo ya halala. Go tsetsa le ne. Empa ha tla pele. Me antsa go tla morao le ka o janto emwe. Mana a tswa ntati leleng a bodi. Halo ka galetho di ya mahontse ya tatilena ya tiba ho hone ho le tui tuke empa re nalo ho kopanya le
until Jesus Christ dikela Jesus Christ
a bona ha tsa botlalo ba mata a hae jola ka a thepisi tsa tatilena la tatel jola ke le khape dale o meleti le fitile mwe wa modimo fitile ho lona ke ne
and will not
me ke ke e ke ke ba mo jalefa le le ntse peo le ne ke paditswe ruri e ke ke ba jwalo e ke ke a kena tribilo e tla ba tsosa ke reke e ka tswa tswa nya bobedi ho a hlola ho latela seo e se utlileng ha o le teng mona bosiu bona me o le tsosa ke reke fela ka hle ha le tla ba ife mo tla bo hle re lokelang ho ema mono lo pa ka ru tlile nnete wa bona ha isa go pela di bakeng tse bo putsa ba le ho dimo di ntontse sa tsijwe di ntontse mo hlolo mo matla le bo phahamo di tsepetse talentse le sa fele na modimo di etswa tsohle ho bohle ba dumelang a ke ke a dumela hono a ria e wela hape mo rao hape thapo nya mo hala mi a ri go ya ga modimedi e re mebuka e ituke le a ena le di bukwana ntse go yo empa la o le jwalo e ituketse ya bona e tsitele ntong e Pentecost e tsona le khaitse dia yona ya putjo ya budumedi ya le no e dutsin jwale dikulontse golo tsa mogato wa bagopo ru imane tsi khota yona tsa dipolitiki tsa le fast se fe pandi jo tsa le no mibuta e shwileng santo e fitileng kwa dilo tsa mashume a mahlano tsa fitileng
That's a condition of
Ke mae mo akere ka Pentecost. Oh khidi. Jalo pela ka Sara ali kile o tsa tshepisa dintho tse fetang hlolo. Ka ka agare ya thontseng ka monwa. Ka mo go tshwana. Le kere ka ile ka o tsa tsosele. Ba e pan khidi ba rona ba holo na heng ka jene. Tsosele tso me hlenya rona, tsosele tso me hlenya rona. Luna Methodist ho hle, ma Baptist ma Pentecost ka pana bo hle mo. Le ka ba le tsosele ya mana a ma tshajwang nthonya gale e shileng ya le no. Le ka ifu mana jwang tsuseletse mehlenya rona tsuseletse taba nyane ha kana ba ke ke ba tsiba hore yetsa e Pentecosta itse o hona le ntho e kgolo e tla etsala e etsala nne ba itibe le bona ke mo le ya bona e mo hadi ho ba mosto go se nteng di tla bokana ha ntse fela jwalo le ya bona ke se o le siboletse se tupukeng le ntse yena ke le ntse se tupu Christ Christ o ka hulona yena mabane ka jeno le ka o sa feli ke nnete e ka ka Sara bo le ka o pheta tsa di tshepiso tsohle le ya bona ka bohulu jole ka kereke ka jeno tsuseletse e holo mihleng ya rona kae ka tshepiso e go pami le ka gona jwang ho etsa ho ha ile mo modimo a iso hlona le fatse mogato le ka motla a iso sebedise mogato ha molaetsa o no tswa me ba hlopisa o no shwela mono hantle ke kholo tam rana la emuli emu ho mponta mo u kile ngwatswa hape le ka motla o ile wa shwela mono wa wa dile hona mono modimo wa tswa ka hara mo jari e hantle ho kena ho emu ho tswa ho luteren hantle ho kena ho methodist ho tswa ho methodist hantle ho kena ho mapentecost jalo u dile ho mapentecost o kena peo ho ba ika khona ile peo le ke ke la eta taopi ha o le thole ka isaisa mono ntle le peo ka hona peo e ka ithai e sa le ena maobane ka jone ka o sa feleng yona ke palo ya mollo e bontsha ne tlhola e tshwana matla a tshwana modimo o tshwana me ka e tshwana ntho e tshwana o le tefata le ntle le bibele hantle fela e sa le ena maobane ka jone ka o sa feleng o etela pele bosiu bona modimo o re thusa o e bona le u dumela ho yona e hlile le ya bona Sara kereke a gare ya thontswe ha ya ka sebetsa e sebeditse na che se ka pasa ha se thontswe se ke ke sa sebetsa le ka jeno le ho dingaka di di PhD di di LLD ha di sebetsi hona ba ja ri bo se ba hlole lu tera wi da hlole jolo ka a gare a yentse
what did Hagar do Hagar gave her son
a gare wi da sa a be a mola wa hai se fuben sa mo sa die mo ho jwalo ho ho ri sa mwana hai A gare o ente hono.
Gaver son.
A be morawa hai. Morawa hai ai no. Si pensa mo sa di hemo. Ke se mai ho mo hodisa.
That's the same thing.
Ke ona ntse o lutora ai ente. Ha na be morawa hai to ka fat. Ho tlo nya bo dumedi kwa na ho tshwenyana le yena ke a ntla ho ho mo hodisa. Wa sele tle le ka mo sara a hlele leng ka te. Ka o bila ile hore tsalo e mo hlole ke kolobetse ya moya o halalelang. Le ka sara ai ente se fatensa eight. How was Sela and I say to Antem Sholo? Mushamua and the Postal Office, Middle West Sela at Tiriso, who work at the poor into Enayos, by the Batsea, me by Som. You now want to get a guest and Luna, putting the born. Leluna Baptist, the Presbyterian, Emily M. Walona, La Pena di Guadalona, Huyona, La Cua Huyo. Hunter, Lila is on Wesley,
you sold your child.
Lila Rekiseta, Mohaka, Wanalu, Nia Shua, about Timel. Ke han ja ho embalentse lentse la nete la nala tswela pele han hale ya kala dula mogatong o la tama ho kena ho tenta kwa sa hantle mela feta lanka bo bong ha ine ile mo raya ho dile mo feta jole ka peo e wetse mpupelo ne ka morana kwane la tlalela le sa bona mo kokoto ya ntoba ho fumana matshwafu le ho ba le hlole mautu ne ka morana kwana la fika mo le tswalwa nteng ke han ka ba ka le ka mo kereke e hotse ka mo kha o tswana wesela o bela jole ka sara a ente se pate wilar Mshalinyo loila morena, muna ya perinjo leka, kapalinyo loi mudimu, ineni ye na kasbi, Elohim. Ya perinjo leka muti, aemi moonu kale ruli di aparon, sahai. Mi abulela hori, ufani ka tepisho, huba sara ave mashuma arubun adilun, mi Abrahama alilu khul. Mi sara itela, miar, huka bajolo juang, haile moon nale Abrahama risobi, che, hariso khonutu, harisa liba tuha bacha, kamano alilapa, musomu nga lini mwete mashuma amabe. Akabati khulula di limu, are, na nkabuela kataba, limu rena waka, Kitu face le yana o tsofetse hape nemo pula wa haiwa o pula o sa o shwile ni popelo ya ka iwo melese matswele aka fedile metape ya le bisi fedile nka le fumana jwa modimo wa re ke le tshepisi o tata le o le jwa ni wa se le o ntse jwa re ka ba amuela jwa ha ba bua ka dipuo le policy ya khalalelo le dintho ha di etse rona ka tsinena modimo wa re ke tshepisi mata tinga ka tlo ke tsela na mayo se ka moewa o tshepisi o yeta Niyazo la pelu yeka lo. Nikereke wa sele ka mudula ho hle wa yona, wa di khaitseli, wa Baptist, Presbyterians, nikereke ya Christe, le Nazareni, Pilgrim Holiness, the United Brethren, le ntota pin. Di shwele le yona, nikereke ya nayo tola pin. Jere pente go sa ile tsa, ye ikopisa. Jere sala ka le khapet. Ye ntse ntwe tsanang, di le ikopisa hantle mo. Ye ipe a jona ka le khapet. Ke han. Pente go sa ile jona ka Maria. Mukitu wa Pentecost, wana show Maria asiense. Maria itanse poso.
At a Pentecostal feast one time,
mukitu wa Pentecost kana kwa yangu, ako pana leba tuwa wuhulumba priesta. Mshamu rawa hai, asa mufungani kai kapakai. Mi aba wahu, lieto lama tatia madaro, uni amu sile, zole kakireke ya mishayak ena kajen. Makhetu aga ba mararo, kapa mashuma ama beli, ame tu imishano kireke isile. Dinimote kapa mashuma ama shano te pitilen, kapa mashuma asupilen, dinimote imishano. Amusia mukiti mwa Pentecosta. Maria kutanisha sema hape, malatia mararo, hubatana liye. Anze amata sa mufumani, amufumana. Afichela ing, amufumana ka tempele, amutana lintula mudimu ni ba prista. Mita pila ba prista bao, hante. Bahulu bao, Maria akinya mezika mwe. Aeta ntua ewa nasa lukela uyeza, hante. Limita mudimu, mamudimu, meka kona adele mushali bo fitan ba murawa hai.
And she said, "Your father,
Nalin Tatao is a little bata kadiha, Mutiari will see you. Nalin Tatao,
claiming that the
Abulela has to allow in a simple show, but it's yourself and Nalin Tata Jesu.
She does. Allah
to the sorrow and the pitantole. Pentecosta Ileanka, work at the poor. Bala to the sorrow and Lindsay. Kisa o siente hang ita nka ho bana halona empa e seng hong ka ho hle ho lona ila tu tsolo ya lentse tsolo ka Maria a yentse empa ela nhloko ho ke se tsolo ho iba le mekhato e meng ka morao ho ntho ena tlokomela lentse ka bolona dia le le dilemo tsa le shumela metse mmedi ntwana e nyenyane morao kwa na ka hara le khapetla
he said don't you know
are na ha le tsebe ka hola ke ba mo sebetse wa ntate wa kana Nintina Luki Sakereke Hante Honamo. Did you tell us about the other time? What about Cassie at Hona? Rakawa Minakuarona, Rikaka Rodumela, who there? Who are now the civic servants of our 71 Tatuak?
Sir,
they are one of Ishile, Ishile Musalawan Nit, Kauha, Abulela Haile, Murawa Josepha Fair, Munaya Twilight Fair, Capasel Pentecostal Siente, Abulela Haile Ebu, Wababara, Shu. Ke a tiba ho ho tunga e mo wa baba raro impa ene le boraro bo bo wa le bo impa Pentecosta o ke mo ra wa ntate wa moya o hallang itano ba o khidi impa le ntla nne la sibile la bua hanke mila ha o baba raro wa bona hola le mo fela wa bo Amen. 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 Listen, you have to be
able
to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. You have to be able to do it. Jesus Christ is not able to do it. You have to be able to do it.
To do the same things that
we are doing, we are going to do it. We are
going
to do it. We are going to
do it.
And know not that I must be about my father. There's
the secret of the message.
Just a fella. I give out the Alka Elagrama LK 77 Shoko. empa ke batla le mamela metsitsi fela seo ke le boleletseng sona
it's plain enough you could understand
e tlakile holy ka utlwisisang ke a kgolwa ga le lakatsa jalo ga o le teng bosigo bona mme o sena boiphitlhelo bona ga ke bolele ore ke gobetse moyeng ka tlala gotlhe ya diphako di etsa yona ntho eo jalo fela ka magwaba le manong ga ke kope seo o ja eng o fumala dijo tsa gago tsa ka mehla kae mphepa kang ka lentswe la modimo kapa setupo se itseng sa kgale se bodileng se sebedisitseng morago kwana dilemo lemong tse fitileng na boiphitlhelo ba gago e sita le bosigo bona ka ntho eo o ithunakileng dilemong tse ngata tse fitileng kapa na bo botjha le bontšhafetse bosigo bona mana a matšha a sa tswa theoa legodimo mme o fepa moya wa gago ka ona o shebeletse ntho e nngwe e lokileng le e molemo go sane ga o se jalo jale ka ditlhoo tsa lona tse inamisitsweng le mahlo a lona a kgotsene ka dipilo tsa lona tse inamisitsweng diputseng putso ena e mahlonoko mme e seng go nna empa go modimo na o ba phamisa letsoo la gago e le bopaki ba o bolela ntho ena modimo lokisa soule yaka le moya waka ke tla ke iphepe ka lentswe la modimo fela na o ba phamisa letsoo la gago o re modimo a o tlhonolofatse modimo a o tlhonolofatse ga ke tsebe gantle fela ke ba bakae ba ka mona ba leng teng bosigo bona ke madi a fokolang wa letshwele empa nka re bonnyane karolo ya boraro kapa go feta e phamisitse matsoo a yona gore ba batla meya e e beilweng maemong a re gopoleng thapelong jale re sa inamisa ditlhoo tsa rona modimo o rategang ke jere boikarabelo ba o bolela lentswe fela mme ka ditshwantsho tse nyatsheyang tsena tse nyenyane dipapiso tse nyenyane batho ba bona gore e mong e ke semoe mojalefang mmoo le e mong
And we know that in the last days there's going to be people that will be raptured up into the heavens.
And some of them will be here when Jesus comes. And some of them will be here when Jesus comes. And some of them will be here when Jesus comes. Mikina na ka dilimo tsa mashume a mararo mohlomo mashume a mararo kapa mashume a mararo limitse ya miraro tse fitileng dipuma me bona mohlomo nako ena ya bosiu wela ho mashume a mararo ka morao rubong kapa hore ya leshume ke rapela ntate ya neng ala hleile bosiu bona morena ke rapela bo ntate ba bangata bo mme ba bangata le ba ena le dikhaitsedi na o ke wa ba le mohau modimo o rategang nako ya hore ntate wa ka a etse letho ka hona ifiti fitile
is passed beyond
the fitetse ka mosewane ho miedi ya bophelo bona mme ka pele morena re se re tla fitela neng e o bohle le nna hape ke tsanetse ho nka tsela yeo mona e mo lemo le mosadi mosanyana ka pangwanana ka mona o loketse ho nka tsela yeo
and we will be accountable
ne re tla jara boikarabelo ka seo re se etsang ka lentswe la modimo
How little did that
mona e o ile a shebala e le nthwana e ka kang ka pele a sefatlha sa Davida mohlamo tshwelang
How
ba tla na hana hanyane ha ka kang ba ne ba tshela Jesu lentswe mohla gutlang hape le ba mohlabile ba tla ba tla ikutlwa ba nyinyi phetse ha ka kang ba ne ba ka tloa mona ni ba bona isitale isinne ka mantsi a maholo a segeriki di nthotse jwalo empa ka tlhao e tutuletseng e ruta modimo mmupi re gona o bona ba jari ba lentswe le o bona lentswe ka bolona le o tseba hora e o re phelang yona mme nako ya kotulo e fihlile mona modimo o rateyang re se le neme kokotlo ya rona bakeng sa boatla bo itseng ba lefatshe empa re mo amoele ka dipelo tsa rona tsotlhe bosigong bona morena bopa ka go nna moya o lokileng moya wa bophelo ke tle ke dumela mantswe otlhe a gago le o amoela jesu lentswe yena maobane ka jeno ka o sa feleng le o dumela ka jeno karolo e abetse mongwe wa ona Kwana ka sena morena ke kopa hono ka lebitso la Jesu. Ni jwa le ke ka kopa e mo le e mongwa lona. Le salemona mme le sana hana ka ntsho ena ka u shwelela ruri. Hari na kereke eo le ka ngodisa ho yona. Ni nane le sa tas mono ho kolobetsa ho lona.
As many as
ba di mela mbana ba kolobetsa.
Ai
sho kolobetsa kolobetsa bo Kriste le jwale. Ho ha ho bulela ho fafatswa, ho hurumetsa, ho ho bulela ho tuidiswa. Ke seng ka ditlota sa ntate mora moya o hallan, empa ka lebitso la Jesu Kriste. Jana ka kereke yo se kolobetsa, ho fikela kereke ya Katolika. Makhulu mararo le tharo e kinyame dimi e meraro, di tshobetsa tse tharo tsa kolobetso ka ditlota tse boraro. Ha iso fumane ho le jwale ho sa no senka hore ya le shume hona le diaparo le dinthotseli tseli emetseng tlase mono na le keke latla mina kopana le Jesu Kriste e seng le rona ha rena le kereke e sika le mona ho le baballa ya kereke e tsipa pa e se e rata ho hle mo tswang teng empa ka kopo hle dumela lentse lena le ya le dumela e reng amen modimo o le tsona lo fatse le ke liyetse ha o ina le ntho e o re ka gona ngo le thusa ka yona re mona ho etsa jwalo jwale ke a tseba hona le ba kula mona nako ya rona e re sila bosigo bona bakeng sa mola wa ho rapellwa mohlomo re tla e fihlela le ao le jwalo ke batla e mo le e mongwa lona a nketsetse ho ho dutse haufi le motho ya matsoa a hao hodima motho eo
And no doubt, you're putting your hand upon an eagle.
Ni hao pilaelo, ubeile matsoa hao dumans.
Maybe an eagle.
Moshomu ntu eling e jadi jote itenza le nonsi makensesi ya kudisa ke tsona. Habasa di bata. Babata utswa teng. Ba pula ba khathetse ke tsona. Ba ruti mona bosiru bona, ni ba bona seo di ntu di ka se jang ruri. Lentswe le o ba le kreske ya pilang ha ra bona a iponsa a pila, yena mo ba ne ka jone ka o sa feleng. Ha ba batla o ba majale fa ga mmo le magapetla. A se ata tshiswa. Se troi so ke le di ntwe tse jwa le di ka tshiswa. Mochini o go tulang kwatla go phuputa koro go ntsha. O batla o ba koro. Bona le ba bang ba bona ba kulang. Ba bang ba bona ba kula na me. Ke batla o rapele ntsu. Rapela moina o khaitse di ntsu mona. Ke sa le rapela mona. Moya wa modimo ke o thewela o dimalona. O pulang ke le fa di jotsa ntsu. Tshepiso ya modimo. O bitsa ba profeta ba ona di ntsu. Yena o bitsa ntsu. Yena ke Jehova ntsu.
And while you have your hands laid upon one another, pray for them.
Minister ba ne matso o dimo ba rapelle.
Our heavenly Father.
Ntata rona ya le go dimo. Lentsela ha o le boletse thumo ya o tatela o ipila ntera ke ya ha o ine ile. Ya ntse hona ka le fatso lo tle mme le bolela e fanghe. Di tlo tse a karetsa. Ya dinela mia kolobe tsa ta bolutse. Ya sa dimele mo ta. Ne tsholo e tla ka male ba dinela ke yona ena.
In my name they shall cast out.
Ka le bitsola ka ba tla le ka matemona.
They shall speak. Ba ta bua ka dipuo tse ntsha.
Ha ba ka nontho e bula yang e ke ke ba ntsha kotse. Ha ba tsara di nwa di ke ke tsa ba le matsa.
And if they lay their hands on the sick.
Me ha ba be ma tso o di ma ba kula ba ta kola.
Oh Jehova ntu.
Pepa bana ba ha o busu bona ka lentse le o mrena. Ba hloka di jo tsa ka metsa tse o ba di hlokang. Ke se o ba se hlokang. Ho tseba hore di jo ke eng. Hore hore ya lo mrena ke eng.
You promise if they lay their hands on one.
O tshepisitse hore ha ba be ana ma tso o di mo.
Oh
morena modimo to sa dipelalo so tsene mina ha ya manno huruna jwale
me
re je di jotantu ka o shwelela ka lentse talentse la modimo moya omu o sa hlekang o ka haraba tubana moya ka mongwa pilaelo moya ka mongwa tshabo kumarelo ka nngwe ya putao ya budumedi tswaelo ka nngwe bolete ka bo lituka leng le haraba tu le tsamaye ka le bitsa la Jesu Kriste le ke letse se kopensena sa batho. Mme ba ke ba lokolwe o tala horeng ena ho ya pele. Ba ke ba kgone go ja dijo tsa ntsu tse o re dumelang gore o tla re tlisetsa tsona beke e morena. Re bula ditiso tseo le go re bontsha diphiri tse e sale dipata o tloa motheng wa lefatshe jalo ka o tshepisitse. Ke ba gao ntate ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Bohle ba dumelang le ba amogelang emang ka maoto a lona le re ke a dumela ke a amogela seo modimo a ntshetseng sona ke a se amogela. Morena a le shone lo fatse.
That's wonderful. Every
wa baba te a muthe mo le mo uyeme. Le hlaso ke a morata. A re mmile le ntoko ena ka hona. Ke a morata, ke a morata ho ba anthatile pele. Moho joale.
If you do us raise your hands.
Let's shake
hands with one another. Brother Eagle, just turn around. Sisters, shake hands as we sing it. I love him. On Calvary's tree. Let's raise your hands again to him.
I am Murata, Winantu, 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 Yararan Lentu, Charlie Upilajuan, the Dimashon of the Father, Winantu. ke thabo ho bona modimo a hlonolo fatse moena modimo a hlonolo fatse moena ntse modimo a hlonolo fatse fateng sa kholgotho a re phamise matso a rona hape ho yena ke a morata ho ba anthati me a uetsa ntse o ne peletse pholoso yaka fateng sa kholgotho le tatse ba jwang le fatse le tatse ba jwang le rata Jesu hari ratan ke ka mo le fatse le a bona modimo bona tumelo ya hao le fatse le bona ke tsiya ka lona ni le ratane jwale e ba Musa huye mo le mo le buisane le mamelane ni di kera tse di ke hore ka dintsa go le be go batla moya o halalela hari na sibaka sa wetsa ho mona ya utlisisa memo ya aletare ha modimo a o godisitse hore hona ho lukile gore Jesu Kriste sa le yena maobane ka jone ka o sa feleng ni o batla o kopana le yena mo ya o kolobe tse ka lebitso la hae ho sane go tla ba le batho ba le ruta mono ntho e fe e o re ka yetsang go le thusa re tla yetsa
Raise your hands way out in
the praise it. Luna ba mi Tucson, kwa California, wole bo chabela phamisa matso a lona, ntle kwa na mono, le mororise. Le peletse pholoso yaka. Ke mang ya tla tlhalanya batho?
Now, until tomorrow night.
Ke le fa moena Neville Modisa wa rona.